Straight out to zpushup.com.
Nalelo kaba dikaka suwa mubumi wandi Lesa chachi neimwe kumwaba Nalelo kafuma kasuwa mubumi wandi Lesa chachi neimwe kumwaba Lelo ndine nsansa Pantumbu kile nechite mwiko chendo mweba humbile miulu Napali lelo mwanshibusha Defwa ya milumbe mweba pondo mwebe neba myulu Chishile mwono busuma wenu Padia watensho mubidi Ala kanshinde pema Nakatula vanena bucha window Chishile mwono busuma wenu Padia watensho mubidi Nati kanshinde pema Nalelo nakabala kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba Ala nalelo nakatula kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba
Dada You watch over me my faithful father
Mi wandi, lesa chachi ne imwe kumwaba